se capisce?
Could it be you calling me down?
The chef LA, baby.
My foolish heart turns out the
star.
Music Tanzania's in the building.
All that I am is all that you see.
Tagu Sika.
You don't need nobody.
What's up,
this all on me. Forget it. No way to love. Just open your eyes.
For the champs. Tokam Tam. Right.
Forever it's you, forever it's me.
Right.
You don't need nobody else.
Right.
But you fail to see.
Nimeku hapa tangu kare na detour tracks. Kabla jamii juu ajanzisha 16 bars. Nimekuwa rapster huku mtaa bila Maybach. Misada tutani hii mevusha Mr. Chas. Blog za dongo kwenye mkono, MTE kwenye ndoto. Stosha fungwa mzigo chukani kepi za mafoto. Mewa ndugu zetu kwa pesa zako. Najisifu na mkwanja kwa kuzen zako. Pesa madao, pesa madafu. Wanangu kwa soba Mungu wa afu. Show moja nkifanya mkwanja mstaafu. Nikiwa nmengana ulize lafu. Wanaingia huku mtaa kwenye chocho kuuza tisho. Maisha swazi tata unaona watu wangu wanauza figo. Changanya mataifa na latino minite gringo. Sina mani sana squeeze tangu mtangaze nipo single. Tangu nipate maarufu wa vichecho ameacha maringo. Tangu niandamo na pesa unasema na nyota mshipo. Pesa takupa romba nyumba nzuri je utaishi humo. Pesa takupa na wake na rafiki la wote sumu. Pesa takufunga macho sio na utu usipokuwa machine bro. Na tunakimbia maskini si Bruce au Big King. Watuzuliki tupo moto chin. Siambiliki sugu moto chin. GHA nembo mtaa kwa chin. Nikiwa ilala na toa salute kwa chief. Na muna langa na muna mbali kajiz. Na ukiniuliza wapi ghetto nitakwambia Lord is. Kisema tuwe deep sana sina wasiwasi na feed FA. So nilikuwa feel na usoma mchezo kwa mbali ni hamna kitu. Watu wetu wanangamia mitani si tunajisifu. Tunasema siku hizi ni biashara. Cheki saa gharama. Cheni lovane waka juu mpaka chini ni. Yemono ngelea bugati na hata baskeli ya wana. Unasema una throw party na wakati ojala mchana. Kumbuka tulipotoka huwa na cheka peki yangu. Benki bubu lafu pesa na azwa zikai. Siku tatu bakora nyingi futa ni anza upia. Msalaba begiani mtani tushakuwa manunda. Mwambie mamkubwa mama na hidi siku nkipata ando mwisho tumu. Shahidi wa geto mekua nikiona wanangu na kufa. Wanangu wameisharaka unajitoa sadaka. Japu msoto tulitamani juu. Tangu toto tunauna sky ni blue. Labda kumyotoka tunyo kwa dahi yoli nfanya nmove. Yoli nfanya ntoki ya rusha nende ringa nende dana crew. Music Tanzania imekuwa idea kabla kudia ipa nguvu. Najua kuimba, najua kurap alafu ni mchafu nikuwa na beat milinga. Sikufikia sinza ilikuwa shija ilikula kwa masimango na shida bro. Nadhani ni simple. Mda moja kula kwa kunga unga na washikaji na tukua na mshiko. Right. Leo nkisign deal ni 50-50. Nasema ilipi nenda uliza street ni vipi. Ye mna hit bila kiki. Mwako na tamani hata niambia ni vipi. Joni idiot cry humo, tunaenea siku pingi. Kalipso kwe kujua kuwa miomoto kiasi hiki. Tumara linshanga siku na flow kwa switch. Alia bada hapa itakuwa refresh au vipi. Nenda umbio safi TV mindo next MVP. Kajira wapa moto nae kwenye game sahivi. Mwenye buzz zaidi yangu alafu na sira kamimi mependi. Wanacheka sijaote Kenya imekwenda imeishe yo mzee mrembo. Tango tupa, mana bango kugwa. Na sisi ndo tumeweka to tuambia nini tukai umu gang.
Culture. Siba, Dove Pro. Salute you, bro. Ah, city. I'm out.